Yeah. O vou merecer. Bari ako achita. Kodi uchite kuti, cheka cheka kuti amvetsetse. Usachite kumu, umiriza kuti mukondane. Kodi utimupe mbeta kuti akukonde. Usachite kuyaluka nazo. Chikondi saka kaka kaka mizana. Chikondi siti kaka kaka mira. Chikondi saka kaka kaka mizana. Chikondi siti kaka kaka mira. Kati watopa murekere. Murekere. Ngati walema muchokere, muchokere, muchokere. Osa kaka kaka mizana. The mind, the body, the soul. Ati kukonda iwe uziti wanzo. Uzichita kumva kuti wina pali penzo. Sijazo malotana muka teka meso. She be the queen, na iwe king in your castle. Noti vicha vonve sana kuwa waso. Chikondi sa kaka, kaka, kaka mizana. Chikondi sa kaka, kaka mizana. Chikondi siti ka, 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 ka mira. Chikondi siti ka, 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 ka mira. Kati watupa murekere, murekere, murekere. Atingati walema mchokele, mchokele. Ngati watopa mulekele, mulekele, mulekele. Ati ngati walema mchokele, mchokele, mchokele. Atuosa kaka, kaka mizana.
Initiative.